Fuli Babala, Joseph Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Masamia Mamala, Majaliwa Babala, Bashiru Babala, CCM Chamala. Kona kwa kona chochotu chocho, kwa wakubwa paka watoto, Magu anazidi pamba moto, wapinzani matumbo joto. Mechoka eti, mnataka lala, wapinzani watatuzidi, wataweza umuziki. Satuende gisambu gile, sambamba, Magu anazidi bamba, mafufua na viwanda, dege zetu tunapanda, wataweza kweli kushindana nasi, hata wakiungana matusi kututukana. Magufuli Babala, Josefu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Masamia Mamala, Pole Pole Babala, Zemangula Babala, CCM Chamala.
Ati Mselema, ati Chaselema, wananchi wamesema tunashinda tena.
Wanazani kura msele leko,
tunakwepa.
Watabaki masono neko,
tunacheka.
Kwanza kujagati,
kujagati.
Nikupe mikakati, amelete mwendo kasi. Barabara juu na kati, shule za kata
ni bure,
sekondari
ni bure,
hospitali
ni bure,
kwa wazee
ni bure.
Sisi tushinda tena, sisi tushinda tena, Magu anashinda tena, Magu anashinda tena, Samia anashinda tena, Mama Samia anashinda tena, sisi tushinda tena, sisi tushinda tena.
Magufuli Babala, Josefu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Makonda Babala, Kari Jamsi Babala, Juma Mabodi Babala, CCM Chamala.
Suka ukipanda na ile shate na vua,
acha uongo.
Suka ukipanda na ile bukta na vua,
acha uongo.
Jamani na vua,
acha uongo.
Mama na vua,
acha uongo.
Mzenu na vua,
acha uongo. Kuna Basata,
basi napiga yote,
uwezi.
Kuna piga yote,
uwezi.
Magu napiga yote,
uwezi.
Masamia napiga yote,
uwezi.
Wabunge napiga yote,
uwezi.
Madiwani napiga yote,
uwezi.
Wajumbe napiga yote,
uwezi.
Wenye kiti napiga yote,
uwezi.